sela nage maiku jikwatemu Baba deba tuvuga na fetu wavugemu Baba deba tuzole ya katuwa kangemu Tuwa la genti boy na fetu wakolamu Baba dete wama nyenti katiwa chasuma Eviali vitule mesa vileli vyatima Stress ni yala yonabio nabia akuma Speed in silo kanchila kolibwe batuma Olawa nate loku yiteli jeva akuma Hello Rasta magezi buongo Oye ya kati magezi buongo
Jia style utana vera ho
Oja kujiso wala magezi buongo
Ati nze magezi buongo
Fetwa zali kwa kubale mamitwe Apo ne ON Mwana mugambe Like guys in the building eh. Get a girl that you threaten Like she never done this before Tuvasa zeko we are born to win Bweguwa morio teri kuzekiza Let the fire gonna burn them eh? Like the stars of the nation We are bowing the nation We are born out giving music Musically Physically Internationally Stars of the nation is Abo
Hello Rasta magezi buongo Oye ya kati magezi buongo
Jia style utana vera ho
Oja kujiso wala magezi buongo
Ati nze magezi buongo
Yo, zijukile visela vile na katandika Bali bazole yangateri achusu vila Bali bamanye ntikale vya kusaga Waziki gwanyo ma studio nechi ingira Bachari batuka wunane wako belela Wapani bange wuna basi na wanyo mirwa Kuvanga wansa wachi vibe nechi tambula Mane tukola tunatelo kuzifuna Stress zako makato maziki tukua Hello Rasta magezi buongo Oye ya kati magezi buongo
Jia style utana vera ho
Oja kujiso wala magezi buongo
Ati nze magezi buongo
Mutwe fasa wako watikuli guledi Apa gudemu vaibu Demu Sembela wano So I cannot pretend Laveli kinetic Sente neto ziria Ota jet cocaine Just we bounce bounce Kengo mazawa China Are you ready for me? Shiva nisho miraka namba
This is A-Lazy 4-1-2-5-6-C Possible.